Ebintu by'omukwano temuba kugezesa. Oyagala oyagalira ddala no temuba kugeresa. Terina simu kyona kuba oba obipinge. Ogezaako bakukwatirayo n'olaba ebyalaavu. Ono wange tabipinga wakuwa simu misinga. Wanyiza simu mixinga. No simu chitinga. Oli wambala masiti madale. Obusomyo bwalaavu bwataddemu obungi. Mami abo kusonsomala. Onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomala. Nonekanyizo kugwe ddaluko. Baby onjagasa bumalirivu mwana gwe. Omusonsomala. Obusomyo bwalaavu bwataddemu obungi. Mami abo kusonsomala. Nebuza wavaawa gwe switi. Ankubisa omutima ninga kagabi ku ttale. Laavu yo wenyiriza era okale. Naye ate wondekawo oli bonkubi olubale. Togeza nga nondekawo kirabe. Kibeibe libeibe wotonumya kirabe. Kimanye mukwenalokinga. Abalala siba feelinga. Nze kwali mubyenda kinga. Baby, nyan feelinga sweetie. Onjaga sabu malirifu mwana kwe. Omusonsomala. None kanyezo kugwe daru. Baby, onjaga sabu malirifu mwana kwe. Omusonsomala. Obusome wala kubotate mwungi. Manya omusonsomala. Nebutegera kwe wabula kochimu kunera miza mange. Olivichina ye wakalanga molengele mpungu. We ya gale vire hendi kufira kongo mvubi konsumachi. Konsumachi baby. This love is magic. Negazi enga atalanti. Kubalala baby malaji. This love is a magic, magic. Because he ain't got Atlantic. Kuvalala, baby, I'm a logic, baby. I'm a logic, baby. Onjaga sabu malini fumahana kwe, baby. Omusonsomala. None kanyezo kugwe daru. Baby, onjaga sabu malini fumahana kwe, baby. Omusonsomala. Obusome wala kubantatema obunji. Manyabu kusonsomala. Ono wange tabipinga wakuba simu misinga. Simu mixinga. No, simu chitinga.